DJ Dadiso.
Aeruma imetamba, sauti zoli na dieria kumechacha. Karibu ni kwenye extra baganza, benzoli alipofika, alifumika.
Wakaja na madrama, cinema zetu ni telenovela, Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela, Wakaita polisi, kumbe polisi pia nishabiki, Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani,
Rumba imetamba, sauti zoni na dieri ya kumechata.
Kila kona yoyo,
kanya extra baganza na mbili alipofika, alifunika.
Walifunga milango, wakatupata tukondani nao. Wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa sala wapwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye dezo. Na iwe funzo kwao, tunaongoza wanafuata nyayo.
Rumba imetamba, sauti zoli na dieri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extra maganza, na pistola lipofika alifunika.
Wakaja na umati, wakageuka kuwa wafuasi. Wakaja na madini, wakapata tusha za makwadini. Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makiasi. Risasi mwendo kasi, dandia ni msi wachwe na ba.
Rumba imetamba, sauti zoli na dieri ya kumechacha. Extravaganza kaskazi walipofika walifunika.
Wakaenda kusini, wakajipata wapo kaskazini. Wakaja na makiki, lakini situ kaja na mziki. Hata wazime tatu tazidi kupate.
Juga mandege, tufike hali kwa kikwete. Baby boo, we ni only, mwingine mimi si only. Maishani, basi njoo uwe nami, ufunge bingu na mimi. Za harusi, basi twende tu, mwingine tena mbali na waweka tu. Ni wewe tu milele napenda tu, na nikushikilie kwa mapenzi boo. Kuchagua, nikiwa nawe nitafurahia. Basi baby njoo karibia,
karibia.
Usinilenge, usinitenge. Kwako nikuvishe pete,
kwako nikuvishe pete.
Kwako nikuvishe pete,
kwako nikuvishe pete.
Kuvishe pete. Pete, pete,
wako ni kuvishe pete.
Kweli moyo umedata, niwe nataka tu milele. Usiku mchana nikiwaza, nisikutenge bu. Ni wewe, hata waseme nini niko nawe today. Nifunge nawe ndoa, nifurahi milele. Mapepo zote kwetu tuzipige teke. I'll never leave you all alone, baby. Kwake baba na hata mama, watuweze tukweli migisi ya wewe wangu wa maana. Sita kutenga, nikifo tu itanitenga na wewe. Juni wewe nimekuchagua, nikiwa nawe nitafurahia. Basi baby njoo karibia,
karibia.
Usinilenge, usinite.
The chosen one.
nakupangia. Sikia my dear, usije nikimbia, tulia milele niwe na wewe.
kuwaza we si rahisi mwenyewe moyo unauma kawaida my lover is take to a human being I don't want to lose I don't want to lose you I don't want to lose I don't want to lose you niliyo yatenda ninaomba unisamehe
Speakers tremble like an earthquake. The superstar VDJ Jones. Follow him on Facebook and Instagram at VDJ Jones.
Sedo. Ona wamefanikiwa kututenganisha mimi na wewe. Yote uliongambiwa yamekupotosha mpaka sasa unipendi Jua langu limepotea naona kisa ingawa mchana Ukiwa mbali sijazoea Masiti stella mana takarudi home Mapenzi ya kole kole la Nimechorea Kipetensi nirudi kwako Tuki watch telenovela Sina nichocha na tamandu rudi home
Mweli wako
Jamana siyelewi mbona you were leaving me alone Nimejaribu kukuelezea Ila unasema nasema tu wako Aloniroga naomba tuonge sasa My sweetie Stella mba nataka urudi home Pensi ya kole kole la Nimechorea Kipetensi nirudi kwako Tuki watch telenovela Sina nichocha Natamando rudi home
Mwani
wako Oh you Nyaro boy. Man, I'm so weak inside. Songa pembeni tubonge on the sides. Oh yeah. Huwa sipendi ukilia. Stories za kupoint sijazoea. Unanipum kama Al-Qaeda. Machungu moyoni naumia. Wendo malkia wango. Oh yeah. Mboni ya macho yangu. Usiusukume. Moyo na sukuma. Damu, damu. Sukuma. Moyo na sukuma. Damu, uye. Godo, 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 godo. Ona na 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 na. Usini cheze godo. Nimechora tatu, zako tatu. Ooh yeah. Cause you are one in a million. Baby usi change kaka million. My melody with that sweet tone. Ooh yeah, ooh yeah. Mambo ya fitina weka kando. Me and you we are perfect match. Zikifungwa zangu njia unafungwa njia. Usi usukume, moyo na sukuma. Damu, damu, sukuma. Moyo na sukuma, damu, uye. Godo, 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 godo. Ona na na na.
Oye trap ni pe visa. Bili get ni pe pizza. Iwe kama mi ujiza. Acha waseme nguvu ya giza. Nasali mpaka ni nasigida. Sina rafiki, sina ndugu da. Wangaluka mlichiza. Mandela gawiza. Nafumba macho na futa hisia. Naona dola zina ninginia. Nimesha choka kusikilizia. Acha nisafiri hata kwa maji kama kinikia. Hata kibishi nitazamia. Hata ndege nitadandia. Siwezi sema nitachikichia. Lazima nirudi mana bongo nina familia.
Usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda. Usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda.
Minataka, 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 minataka kwenda Amerika. Yeah. Minataka, nataka, nataka, nataka kwenda Amerika. Yeah.
Bado nasubiri ya zari. Inasubiri ya safari. Wana snichi kambali. Magambo gani mwage wali. Mayuda kwenda mbio mbio kama piki piki. Mayuda wangu watakoma dili niki tiki. Yeah, yani watapata tabu sana. Wale walio nifanya kutubu mwaka jana. Hebu Trump nipe visa.
Paja.
Bili get nipe pizza. Na nimepanga kulipiza. Na nimejia pizza. Naona kama miujiza. Naona nimewamaliza.
Usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda. Usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Ogunda bulala kutide hani. Na yengena komu kampala kunonya mani. Mi wapi wodan caress your body. Kujuki ze love your body. She told me, baby, don't go. Baby, don't go. Yasiba walu jiremi yango. Ono yasalo. Habari bari walu taro baru labako. Umukwana kwape gwariko. Bole tani kechi nendiako. Ngatwe fako.
Iwo, iwo. Fetu aliko. Iwo, iwo. Ifetu aliko. Aita yonda weko. Aita yonda weko. Hani umu kwa nogo kwe kuliko. Tukole biliko.
Aita yonda weko. Aita yonda weko. Hani umu kwa nogo kwe kuliko. Tukole biliko.
Mkweka umasukako. Tambulide umatekako. Weta weta umakonako. I love you baby. Or a little bossa.
wepimira kusowani chomau nakoleka wokendyawo I love you so mumbo
deep in love laba kutikia kulika kalango bakulabe bakubeko oh baby
Napenda kuangalia kile na gonga Misipende kuficha Napenda tukiweza nga kubonga
Oh, I know you crazy But I'm also crazy, yeah I know you crazy You're playing with my emotions I know you crazy But I'm also crazy, yeah
Misipende kuficha Napenda tukiweza nga kubonga
Oh, all I want is your love, love it All I want is your love, love it, yeah All I want is your love, love it
Nobody can defeat us, everybody up in know. None can fight us, I guess you already know. Say, say we are baddest in the streets, you know. Say we shine all the way, we are better than bad.
So come, come, ya girl, me give you cocky slow. Me give you some money, then you come back for more. So come, come, ya girl, me give you cocky slow. Me give you some money, then you come back for more.
I say we run this thing, puna safi shagarada.
We run this thing, power pele canarie.
I say we run this thing, puna safi shagarada.
We run this thing, power pele canarie.
Rada, rada, rada. Kila mutu sema rien, rien, yeah. Oh no.
Everybody say rada, rada,
rada, rada.
Kila mutu nipe rien, rien. Tunafunga kama kamba ya wakamba, swaga safika wakanda ya kwenye kanda.
We lit man, we stay high, skanking to daytime, money team, we see them G to the world and the same. Na 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 na, we live so we stay high. We live so we stay high. Oh na na na, we live so we stay high. Don't tell them so. Oh na 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 na, we live so we stay high. We skunk till the daytime. Oh na na na, oh yeah. Run this thing, puna safi shagarada.
We run this thing, towa pele canarie.
I say we run this thing, puna safi shagarada.
We run this thing, towa pele canarie.
Nashangana hizi pesa Nilije kunta tuki vyangwezi mwanzoni ulinipenda Akabisha shetani ukukwetu laki mono kuniambia Yasiri nitulie mitandami ukweli ukaukimbia Eti musika ndo shetani ama nikiki unatafutia Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia Nisijitasi akilini Mbona tulianza bila mapeni Na leo tunamakari Nimekosa nini jameni Sulitakalie marufu
wape story magazeti, matusi pande mbili. Kipenzi cha watu jamani, walitupenda sote wawili. Ila
Lola, yamemwagika haya zoleki. Lola,
yamemwagika ba.
Sasa umeniachana nani?
Kukutazama kwenye sura nilo ya ficha, Mungu moyoni yote unayajua.
Naona aibu mpaka kwa marafiki zangu, imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga, mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu kosa tayari nimekubali, acha kuniusudu kila mahali ni mimi mitandaoni. Kupambana sio suluhisho mama, tusizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe.
Naweza kosa food kwa bele, na struggle na toko na jasho kali, kisha badai nita enjoy. Ukipanda jua kuna wale wanataka kukuweka chine, ukisonga jua kuna wale wanataka kukuleta chine. I say unge unge unge
unge,
oh, oh. I say unge unge unge
unge,
yeah. Nothing comes easy,
unge gima biro mayo.
Na tesa zaidi yao but siko unders. Musically niko high on my own supply. This is my moment, mina go for glory. I'm on the run every day. This is your moment, hebu go for glory. Usikubali wakuweke chini.
Ukipanda jua kuna wale wanataka kukuweka chini. Ukisonga jua kuna wale wanataka kukuleta chini.
Siseme sio sawa.
Sio sawa. I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby itakuwa sawa. Masi niliwe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Na minyelewe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Masi niliwe nilivyo. Nilivyo. Nilivyo.
Na minyelewe nilivyo.
Senti ukweli ila kitandani hatari ya kukudenja. Usiniache baridi kipenzi.
Si unajua mami
sio sawa.
Nataka niwe na wewe lakini no romance with bad finance. Nalo kumu kipenzi. I'm a high class girl.
Chonde chonde mami, usijeniacha kipenzi.
twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Fika baby, see
hey. Ataki kila omena, usiseme sio sawa.
Sio sawa, I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, takuwa sawa Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Tell everything that you say when you left ilifanya ni break down. Ay ay ay. Ay ay ay. Najuliza maswali mi moyo na choka na konda. Ay ay ay. Ay ay ay. I truly love you, you knew. Mapenzi yanatesa moyo na tena. Your shadow sometimes. Na waza ni kukol ila naona no no I fight. I should let go. I should let go. I should let go. I should let go. Maybe I should have never loved you. Maybe I should have let you go. Baby, to me ninge kukana. Baby, ninge kuacha wewe. Baby, I should have never loved you. Baby, I should have let you go. Maybe, to me ninge kukana. Baby. Ona nakonda kisawe. I feel like I'm losing my mind. Umenipa ubani pagawe. Mateka umeniteka me. Siamini, nilidhani ni mimi kumbe umenipanga foleni. Sielewi kisa ni nini moyo umenifuata chini. Siamini, nilidhani ni mimi kumbe umenipanga foleni. Siamini yeah.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, nana nikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la jabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya jabu. Majabu, majabu, penzi lake la jabu. Majab, majab, mahaba yake ajab. Kifuani unipaka harua, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine ata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nanitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa pomero yake, ninywe nilewe. Mambo shagani mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, penzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuangome. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuwafungishe, midomo uzi simenti tuwashone. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, nana nikanda kwa maba.
DJ Dadiso, the chosen one.
And healthy. it till they call me, baby. Abalale na basose, ganda bayenza kufitinga. Nejo na kulose, olwalero nino kutachinga. Ukuvare na kumitinga, mumisu wa wanchajinga. Tone kanze ntio kuluzinga, mwana gwenjo ya kupesinga. Wankona kona, we amzige mariga. Wampunza unza, wadombo vyo mtwe. Neboli kolota msigara mkwe kute. Wala inewe nitonya nisigara mkwe kute. Wamfula kaleja, mazimu muka. Nempe umpulireja, chovola mekeleleja. Olimulu njibaba, woli ranyu mufana nyatanaba. Nena kugamba kone baba, kubombu zotulonga kawa. Oli nengeri jonyo nyoge na ngatesi na mikono jo. Nalulu njibu walingula baize shikamu kwa nugo. Wankona kona, we anzije mavega. Wampunza unza, waliumbo vyo mtwe. Neboli kolota msigara mkwe kute. Wala inewe nitonya ndisigara mkwe kute. Wafuka kamere kange kufunge toja, toja. Wafuka chilwa tenkulwa detota. Zonde muna musao, kukulo kotela mufeso. Akukwata kumfunya nako, ulinama nyigechi sao. From uptown to downtown, I'ma take you to my love zone. You're inside, you're my bones. Wakaba kasimu but you're my ring pan. Wankona kona,
wait on. Amina, amina minati. Why you girl, why you do me dirty? Amina, amina minati. Nkuso ya mukwano nyumiza majani. Amina, amina minati. Amigala, why you do me dirty? Amina, amina minati. Nkuso ya mukwano nyumiza majani. On pameza visenge, Monday to Sunday. On sabaza mwenge, nkulaba kejenge. Olinda lwenzi koze no mita baby. Ooh, what a mistake, girl ya make de. Amina, amina minati. Why you girl, why you do me dirty? Amina, amina minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani. Amina, amina minati. Amigala, why you do me dirty? Amina, amina minati. Kuso ya mukwano nyumiza majani. Amina, do why you do me dirty? Wachanga chiga, run to your papi. Amina tunkubisa masasi. Wild War 3 ya wajaje bandi bubi. 40-40, bigi bigi. Amina tichakulia yami yami. 40-40, bigi bigi. Amina tibongo shinodami. Asa me sing sa. Amina, amina minati. Why you girl, why you do me dirty? Amina, amina minati. Nkuso ya mukwano nyumiza majani. Amina, amina minati. Amigala, why you do me dirty? Amina, amina minati. Nkuso ya mukwano nyumiza majani.
Na 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 na, oh, love, oh. It's the baritone. La 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 la, I'm in love.
Mavo on the beat. To advertise on this space, call 0715-638-806.
Keep written the same.
Na 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 na, oh my love, oh.
Girl, you make me feel like
la 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 la, I'm in love, oh.
Keep written the same.
Na 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 na, oh my love, oh.
Girl, you make me feel like
la 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 la, I'm in love, oh.
Yani to, lingo beba simchezo. Tena to, nanipanga mima testo. Kama fire, fire. Kama mbaya, mbaya. Sio ni haya, haya. Baby, tuende juu, haya, haya. Nakupenda tu. I love you. You my baby boo. You my deja vu. Nakupenda tu. I love you. You my baby boo. You my deja vu.
Kipita nasema kakito hodari. Yani we asali. Swaga za kezari. Umeni cham cham. Sezi cheza mbali. Umebeba, umeshona. Nikishika, ninapona. You make me say oh na na. Unavo ni changa. Nengwa njite. kama deja vu. Nikipita nasema
records. Jaja are the greatest designer. Girl is more than intelligent designer. Jaja are the greatest designer. One sick money, everything is finer. Jaja are the greatest designer. God is more than intelligent designer. Jaja are the greatest designer. One sick money, everything is
from
finer.
Creation, nothing a match that. Check out everything from the start, remember that. Revelation, please rewind that. Check out everything from the start, remember that. See the universe, see the colors. See everything you can buy with dollars, yeah. Look at the sky, man, look at the sea. Check all of that amazing, can't you see? And then sing my soul to my savior. Raises evaporate like vapor. Really, he say we have to change your behavior. If you don't preach Jesus, we have to stay back.
Jaja are the greatest designer. God is more than intelligent designer. Jaja are the greatest designer. Once he could money, everything is finer. Jaja are the greatest designer. God is more than intelligent designer. Jaja are the greatest designer. Once he could money, everything is finer.
Them fi know what a big God me suffer. Them fi know him alone make me smart. Them fi know him alone run me life. That's what me represent in a different style.
What am I talking about? Where's the juice? Tell the beast.
I'm the king, the ruler of the jungle. Nami nakula bila mambo. Wale wa sani bado wana gambo.
Wana gambo.
Si propaganda minjo rambo. I'm the king, the ruler of the jungle. Nami nakula bila mambo. Wale wa sani bado wana gambo. Si propaganda minjo rambo.
Yeah.
Si leo baby ina go down.
Yeah.
Jukuna vile ni tazi on.
Yeah.
Na kuna vile ni mesha data. Na niwe ni nataka chini chini sakata. Kamata
Kamatako
Kamatako.
Napenda unavyo tingi shanga.
Kamatako Nipetako.
Napenda unavyo zungu shanga.
Kamatako Kamatako.
Napenda unavyo tingi shanga.
Kamatako
tackle.
Me know not your sungu shanga.
Oh,
you're so correct. Everything you do, tell me you feel connect. Run them mad on internet. With your big bumper, them feel cushy tackle. Come on tackle, na penda nja rozako. Shikata no swa juwe mini wako. Shikaka ko wajanja wote wako. Nufla juice tuna kupa glicho chako. I'm crazy about your parting. Cause I'm a bender, I'm a tingi tanga. Me off if all you're setting. Bad man, a bender, okay, tingi shanga. I'm crazy about your parting. Bad man, a bender, okay, tingi shanga. Okay, tingi shanga. Me off if all you're setting. Bad man, a bender, okay, tingi shanga. I tell you, girl,
come a taco. Come a taco.
A bender, I'm a tingi shanga.
Come a taco. Nipe taco.
A bender, I'm a sungu shanga.
Come a taco. Kama tako,
napenda unavyo tingi shanga.
Kama tako, nipe tako.
Napenda unavyo
weli weni.
She's a Wakanda. Una sema sema when he bad girl. When Zappo have a mini bad boy. You want it, hola hola. You get me stuck in your Maringo. Una sema sema when he bad girl. When Zappo have a mini bad boy. You want it, hola hola. You get me stuck in your Maringo.
Na na ni na 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 na
Shorty, who are you? Bon appetite, gonna get some banana. If you wanna play, so call me up in line from the heart of a panda. Weapon, no time to detect. Show them your peace, I'm the prince of Wakanda. You're the best of all, a million times over, yeah.
Na 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 na.
You're busy on your phone.
Pull up at you on the ace.
DJ Jones.
Oh, yo, yo. Yeah, le, yo, yo, yo. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Zako my WhatsApp. Zako my Insta. Niki tuma kadiema. Zangu na pita. Asema zako ma WhatsApp. Zako ma Insta. Niki skuma kadiema. Zangu na pita.
Wewe bana. Wewe na wewe shakusomanga. Wewe bana. Wewe na wewe shakusomanga. Wewe bana. Wewe na wewe shakusomanga. Wewe bana. Wewe na wewe shakusomanga.
Yeah, yeah, yeah. Oh, when you on your phone, I losing my composure. Kajela sika naanza kunichocha. Na lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roo. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Zako mawa.
WhatsApp, Zako my Insta, Nikituma Kadiema, Zangu na Pita, Asema Zako my WhatsApp, Zako my Insta, Nikiskuma Kadiema, Zangu na Pita.
I'm always there for you. So put your phone down, cause baby I'm vibing with you.
You can have my passy code.
Oh baby give me yours. Una chatty no ma. For letters I could need to go.
Passy paper musico.
Yeah me candy ni malito.
Passy tende kwa disco. Kwa chese calypso. Come slowly, wine for me. Uzi lete no ma uzi jangori. Come slowly, wine for me. Uzi lete no ma uzi jangori.
Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now, you're busy on your phone.
Kudekeza kama mtoto, fura unafurahia. Gafoge uka moto, machozi umelia. Mwembamba munene, wena pesa kama Dangote. Naweza nijayo mseke, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo imeleta kwa nangu vita. Squeeze it soon. Naishia kuwa like Easter. Hivo so kupenda achana nai. Nekupenda penda nanai. Mambo sesi ya yubada. Emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Asana. Nekupenda mbongo.
Go, 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 go.
Oya inama.
Inama, baby.
Pasipinda mbongo.
Go, go,
go. Asa inama.
Inama, baby.
Nekupenda mbongo.
Kama tungi limekosa.
Babizu bakalemba kadoba je t'aime tout le temps. Mawele kawapi bebe na nasa présente. Soufiele kawapi chéri na nazalie. Dango nyoso rubela kanga je t'aime. Balou baba sikaou, balou baba sikaou ngala kole mbete. Balou baba sikaou, balou baba sikaou ngala kole mbete. Chéri na nasa kito.
She's so fine, anapendeza hata bila vipodozi. And I love she giving me overdose. I love the way you move your body. Unanipandisha minadi. Kachiri, kachiri, inuka funga kanga. Kachiri, matajiri, matajiri, kutowa najipanga matajiri. Basi go down, wanyoma, fanya kama mbuzi ya megoma. Slow down, kwenye kona, mwisho wa reli kigoma. Nikomeshe, paka chini waonyeshe. Asa baby nikomeshe.
Fanya kama unadonda, unadonda.
Paka chini waonyeshe.
Epo tulicheze rumba, ilo rumba. Fanya kama unadonda, unadonda. Epo tulicheze rumba, ilo rumba.
Nasema siku watch, baby na kukunda.
unavyo iramba mie hoi unajiwaga kunitouch na nika kufunda hiyo misamba siku hoi hey,
wakingata na kuliza we
wakipatenga ni nguvu za kiza
we yani tuzidi kuwaumiza we
tawa shenga tuache
itafune ingate kabigiji
kama bigiji hey,
kisha nikumbate tujigiji
tujigiji
Basi go down when you man Fanya kama mbuzi ya megoma Slow down kwenye kona Mwisho wa reli kigoma Nikulisha
This is DJ Dadiso
Idolizer
Nina macho lakini sioni Nina masikio ila kwako sisiki Sauti yako ni tandotoni Na nikipapasa sikuoni Upo mbali babae Upo mbali sanae Unapokosa kupokea gasimu yangu Ofu juu Mwili ganzi na umana roho yangu Na isi upo juu Mbali babae
Fanya tambiko Upige goti usali Nirudi salama Pili safari so kifo Ivo so sijali Nitarudi mama Hihi Tenda punguza kulalamika Utanitiaga mikosi Mweza kubado mambo ya jipa Ila tuki umena fosi Kapuku nasaka nilete Usimame kiwete Sichoki naongeza juhudi Kutwa niko wima Vimejaga makusudi Waniombe uzima
Oh baby Oh baby
Kaza moyo nivumilie
Oh baby Oh baby
Kese moyo siyasikie
Oh baby Oh baby
Kaza moyo nivumilie
Oh baby Oh baby
Kese moyo
Katikati kwenye mapenzi ya dhati Nafsi tulivu ila moyo wasiwasi Kifungo kuwacha shati Ofu walidi likinyauka Ata kitanda kitolalika Bola lizidi lisije sugar baby Lina nikondesha penzi mashaka Nauma moyo nashika kichwa Nachoka kulalamika baby Unapokosa kupokeaga simu yangu Ofu juu Mwili ganzi na umana roho yangu Na isi upo juu Upo mbali babae Upo mbali sana
Jones.